Kabaya. Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kuligalize na safisha na cologne. Nikona allergy ya story za udu. Nandula sini mbichu sini kanya game guu. Sherehe nilipenda sim kadikiwa yu. Sahina kimbizanga makeg na nusu. Kwanza napenda form ikiweza lafu sosi kwenye meza. Kuzitoka toka chini hadi juu. Nikikuwekelea utateleza. Misbehavior kwa impreza. Akikesho sintaumwa na miguu. Simjui jina batu na dara na tukwa kona. Vile na slow wine minasikia yo bakora. Excuse me sir, knowing me is an honor. Kama riba ni ganji basi ndiyo ntabonga. Niseme nisiseme.
Sema.
Niseme nisiseme.
Sema.
Nikitaka sinipewe.
Pewa.
Na nikilewa sinilewe. Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kuligalize na safisha na cologne.
Kijani siezi rudi bila gala kona booty. Squeeze ya pa mjini mapinji wako kwa nduti. Josie vae heels koko kwenyu kuna vumbi. Na muitanga su but yo penda kuitua Suzy. Na exile nimepiga na tangu juzi. Betsi taza jujo tatani zina jacuzzi. Mbona juvile zi uhos ma sleepover. Dundaka imeshika kuna komreda kosoba. Mziki ni achekesho ni koshon tarudi gambling. Kanko wabling sipendangi ata makadling. Anasema jindo fanya akuwe bubbly. Baby girl utawezana na is something. Nina kichoki na kikosi sikosi. Juu ya moshi mina fukuza COVID. Sirudi home jota budango ko off. Tabia mbaya nilingiza mbocho.
Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kuligalize na safisha na cologne.
Turudi nyumbani. Aye. Yo mama is my mama. Hii maisha sinifani. Utashikwa na kiwaru demia kwa kinitahani. Kuna mteka na Subaru mini kona Nissan. Nifani. Na mabishte wa Pamela wamekam. Na situ mefurai. Sijui mbona wamejam. Msimu wa July kila chalia na madam. Na simu si reply. Hata ipigwe na madao. Na masponyo kuchachisha ni matao tao. Brayo ajai lalisha ni mabao bao. Tuko dunda utadhani yako kwao kwao. Kufaragiza utashindwa Johnny How.
Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kuligalize na safisha na cologne.